umuntu uvuga ko avugira ishyirahamwe runaka nanjye ndi umuyobozi w'ishyirahamwe yavuga yakora itangazo akavuga ngo turashakishwa n'ubutabera numva bisekeje
arabeshya
ndabanza nkabiseka hanyuma biramutse biriho biramutse bizabaho nyuma abanyamakuru bari ku nkange abanyamuryango bane b'ishyirahamwe basanzwe barimo benshi wagira ngo ukora profanasiyo ya komemorasiyo za jenoside yakorewe abatutsi wagira ngo ni ibintu bagize umwuga ubwo nahita avuga ngo kaze neza mboga zizanye yaba byabaga ahubwo
ushatse kuvuga ko babeshya mutarimo mushakishwa
babeshya ahubwo ni uko tutarabashyikiriza inkiko ariko dufite ibindi bikorwa twakoze kandi twagezeho bishimishije mu gihugu cy'Ububiligi bashyizeho itegeko rihana abapfobya jenoside yakorewe abatutsi
kuba mutarabageza mu nkiko nabo nibyo bavuga bakavuga bati bavuga ko
nibyo bita kwitangura ngo kugira nkabangire nti kaze neza mboga zizanye rwose ibyo ni sawa rwose
baravuga bati niba koko dupfobya jenoside kuki bo batatureze akaba ari twe tugomba kubanza kubarega yuko batubeshyera
none se nibo ni igitangaza nibo rero bagomba guhangayika nuko tutarabarega ni sawa rwose ubwo niba icyo gikorwa kiriho atari ibyo bavuga kuriya kikaba kizashyirwa mu bikorwa geno nyine mbisubiremo nk'uko umunyarwanda yabivuze ni kaze neza mboga zizanye niyo byaba biturutse kuba aribo batakambye ngo barahemukirwa ibyo rwose ubwo byaba binguye neza
none se bwana Ndorimana ko ugutanze mu kiba kurusha intore ntabwo muhangayikishijwe n'uko ubutabera bw'Ububiligi bushobora kuvuga buti ibyo bavuga ni ukuri
ntacyo badutanze mureka numva ibyo bavuga nyine nibyo dushimangira rwose niba tugirire vuba ahubwo nabyo kuba dutanga igisubizo umunyabyaha yavuga ngo yatanze abantu tuvuga ngo tubita abanyabyaha
baravuga ko batatinyuka gupfobya jenoside ko icyo ari icyaha batatinyuka gukora
ubwo se reka ntabwo tubivugira ko yego n'itangazamakuru mubamugira ngo mwumve ntabwo undi kurambura ngo nkubwire ngo dore amategeko icyo ateganya ngo dore ibi niba akora nakubwiye ko umwuga wabo basa n'ababigize umwuga kandi bagatekereza ko ngo babikora ngo ku buryo bigengesereye ku buryo mbese ngo babikorane ubuhanga gupfobya jenoside yakorewe abatutsi biyemeje kubikorana ubuhanga ntibagire vuba rwose maze tuzareba ikivuga
murateganya iki ku bintu nk'ibi ngibi ko niba amazina yanyu bayashyira hariya bakavuga bati murigisha urwango murayobya urubyiruko kandi byasohotse
ntabwo umuntu w'ishyirahamwe runaka ajya ahagera ku gitangazo umunsi habaye igikorwa cy'ubutabera ikibazo tuzakiganira
kuri wowe biriya biracyari icyuka
icyuka gusa ntabwo aribo bashinzwe biriya ni ugukubagana ndetse niba washinzwe ntabwo ari kuriya bintu bikora ntabwo ari ngombwa ko mbisabamo kenshi mu ijambo ry'ikinyarwanda ni kaze neza mboga zizanye
mbega uragira uti ibyo bavuga yuko tubabeshyera tubonye urubuga rwo kubigaragaza ko babikora rwose
cyane rwose ngo niba bazaba barwishakiye hanyuma tuze turukoreremo urwo rubuga
bwana Ndorimana ndagushimye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo Ijwi rya Amerika
murakoze cyane bavandimwe.